DJ Records.
That's a chop, that's a chop.
Bizu, bizu, bizu mabusu ya kitovuni na macho juu. Fanya kama tuonani. Pepesa, pepesa, palala twakesha. Na ota na stuka, na kumbati ya shuka. Mapenzi yoyoyo vilio, na mia nilize. A baby yoyoyo kilio, acha nibembeleze. Nipese pa, sinirudie. Ukipenda, chaturudie. Bila pesa, nitunukie. Nikubalie, kuwa na mimi, usiwe na mwingine. Nikubalie, na miniwe na wewe, nisiwe na mwingine. Nikubalie, kuwa na mimi, usiwe na mwingine. Nikubalie.
Sinitilie, sinikalie, tanitoro.
Mipe